Umoja sounds
right. Sabura bamulo gambo. Gula wogo kumoryango. Wede bangon kuba na karango. Obo baka wesende kano musango. Wede bakini baki bakini fambo. Speaking Latin in honey matini sampo. Like in the sipping the ducky loving the hang off. I'm kinda little but nothing like in a hand.
Fanya jiti hada fanikisha ni maisha. Wezi wazi. Wezi wazi. Fanya jiti hada fanikisha ni maisha. Wezi wazi. Wezi wazi. Kaka na.
Take it easy. The way I'm doing this, something that my friends know. Flow like the river, got Kalinado Gendo. Me not have a ticket, worry, no it then go. Cause this is one you pan your mic with real go. Real go, simple with the Lego. With the letter pili pili with the fuego. While the other looking silly with the same old. We just hear the kill it till we shake so.
Fanya jiti hada fanikisha ni maisha. Wezi wazi. Wezi wazi. Fanya jiti hada fanikisha ni maisha. Wezi wazi. Wezi wazi. Kaka na.
Take it easy.
Take it easy.